Tiene no tango camino. Papa Lish. Watch out, pay. Weka marisani tapotea. Webentera bado na pepea. Weka marisani tapotea. Webentera bado na pepea. Watoto kamarisani tapotea. Webentera bado na pepea. Weka marisani tapotea mi. Bendera yangu ipo hewani. Watoto watapata tabu sana. Tabu sana busu mimi watapata tabu sana. Tabu sana kwa mimi watapata tabu sana. Tabu sana watoto watapata tabu sana. Tabu sana na bado watapata tabu sana. Tabu sana. Jo, jo, jo. Jo tandaro tembe. Tandaro tembe. Manzese. Manzese. Jo tandaro tembe. Tandaro tembe. Manzese. Manzese. Jo tandaro tembe. Tandaro tembe. Manzese. Manzese. Jo tandaro tembe. Manzese. Siku watu everyday shure. 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 Everyday shure. Shure. Memori se baba fe. Shure. 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 Everyday shure. 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 Everyday shure. Shure. Memori se baba fe. Shure. 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 Everyday. Toba. Jotu chase msiki 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 Bado kichokororo, unamjua we Kabla kasidugi kutokea we Siso bato manyala star Majidi migoma dogo we sukaelewa Watoto watapata tabu sana Tabu sana kusumu watapata tabu sana Tabu sana kwa vino watapata tabu sana Tabu sana homama watapata tabu sana Bado watoto watapata tabu sana Tabu sana kusumu watapata tabu sana Tabu sana peneja watapata tabu sana Tabu sana Wanasema najidai Awaja nikopesha Misu njomikali Hona najishobo kesha Usiku sirali kama popu na kesha Kufo sisalari Watoto sijeteseka Wanasema kiume nini Kiume pesa Ujamani kiume nini Kiume nini Kiume pesa Kiume nini Kiume pesa Weche sumasuna kiume nini Kiume pesa Ujamani Hela nkumu na mademo analeta salau Hela nkumu na mademo analeta salau Hela nkumu na mademo analeta salau Hela nkumu na mademo analeta Ujamani Era ngumu na mademo analeta salamu Era ngumu na mademo analeta Toba Isari Tiago Toba Toba Muulize kisingeli unakijua We msaga sumu unamjua we Ziso msiso mafani ya jiti machara Ziso pitaka pita sopi keisera Ziso konola jini msu wabashite Sfuri sita tano saba kabla ya netano Ezi ya kolabu adogo nigana masege Kuku kwetu mjani maika ndofu nduwa michano Ziso konola jini msu wabashite Sfuri sita tano saba kabla ya netano Ezi ya kolabu adogo nigana masege Kuku kwetu mjani maika ndofu nduwa michano Yani, yani, yani Ezi kabla bangu silo Mambage udogo show Ziso mendo DJ kwenye kigodoro Come on, taki bass Kofi pinga bass Ziso mendo DJ kwenye kigodoro Come on, taki bass Kofi pinga bass Kona come on, tani, 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 tantari anku mimi Come on, tani, come on, tani, come on, tani Nasiko kisepa, anabaki weze babironi Come on, tani, 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 tantari anku mimi Come on, tani, come on, tani, come on, tani, come on, tani Nasiko kisepa, weze babironi Asa Extra Large ya kibubwa Pumsi kwa singeli unaujua Murise unaujua we Fani Dadi ya mala Niambiri stino mkua Bashite minamba Masala utatumbiri wa bongo Kula mamba Masula Kira kane tano aduilo saba marebo Yomba idi mwago Nakuja uko Hey, hey Dashon Plan A, plan B Mwanangu wewe Papa tura papa Snake the pony. My bow, my bow.
Summer.